Kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na baby, oh nemuna kipenzi. Ni mshenzi akupendi, ama kweli mtihani. Mambo mengi dunia na mi stressi siwezi. Oh, oh siwezi.
Bora ni njoi. Maisha mafupi ni simple.
Mama yangu, kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichomponza fala kujiona simba, kumbe swala kazama kwenye penzi utwara badala kusaka miamala. Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo. Oh, akaunti na soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni enjoy. Maisha mafupi ni simple.
Do you know? Swap is a sa and keep up all like some mad exact.